Isithombe sesishagalombili. Umphongolo waseBabiloni. Incwadi kaGenesisi sahluko seshumi nanye siqale evesini yokuqala sigcine evesini yesishagalolunye. Bonke abantu abasemhlabeni bayisizukulwane samadodana amathathu kaNowe. UNkulunkulu wabatshela ukuthi ababe nezingane futhi bahlale noma kuphi emhlabeni. Bonke abantu bakhuluma ulimo lodwa futhi bangafuna ukusabalala wonke umhlaba. Abamlalelanga uNkulunkulu futhi bakhetha ukwakha idolobha elinebhilidi elifika esibhakabhakeni. UNkulunkulu wabona idolobha kanye nebhilidi, wabuye wabona ukungalaleli kanye nokuzikhukhumeza kwabo. UNkulunkulu wathi, bonke laba bantu futhi bakhuluma ulimo lodwa. Asehleni siyobaxubela izilimi khona bengeke besazwana. Kulomfanekiso abantu ngeke besaphinde bezwane. Bayeka ukwakha idolobha kodwa baya kohlala ezindaweni ezahlukene. Ngenxa ungalaleli kwabo yikho sesinezilimi eziningi ezahlukene. Uma sona, izono sihlukanisa noNkulunkulu futhi zihlukanisa nabantu. Asimhloniphe futhi simthembe njalo uNkulunkulu.